ebya yagala okole ulire dobozi lengalita tolitengua omusango tegutuliko tukubulide mukama kuita wajejali oleke bibi ogondele vyo vya kugamba wachuse mubyokola kubanga kwagala yesonga yewayo afe kululwa omusaye kwekwayika kulwaffe mazima twagala mukama kuita wajejali oleke Chuse mubyokola kubanga kwagala yesonga yewayo afe kululwa omusaye kwekwayika kulwaffe mazima twagala Nobikula zawa eromanye nomuka ogogosa yagukua munange tumanya wandibake kasera kolina ochuke obere omwana wakatunda mukama kuita wajejali oleke bibi ogondele Chuse mubyokola kubanga kwagala yesonga yewayo afe kululwa omusaye kwekwayika kulwaffe mazima twagala mukama kuita wajejali oleke bibi ogondele vyo vya kugamba wachuse mubyokola kubanga kwagala Yesonga yewayo afe kululwa omusaye kwekwayika kulwaffe mazima twagala Bite bileke omwesige akuwanguze Ebyo byala bange bizibu wachisajja kukuyamba kankubulire wasenga esoba wa mirembe kate kusala wakulijoli muganda wange
bite bite munna
bite bileke omwesige akuwanguze Ebyo byala bange bizibu wachisajja kukuyamba Sala wakulijoli